It's Tony. All right. Brababa. Brababa, mbidombidombidombido. Go me more walks again.
Naitwa Richie, nafanya interview ni kigift wa se.
Se. Aha. Akili yangu meizi mambona. Nashindwa hata kupona. Umenivunja mo, umenivunja rombo. Vichambi chambi ndo vili kutorosha. Kisa pesa ndo noma. Ukanivunja ro, ukanivunja moyo mbona. Ishara ya mapenzi likuonesha gatoka tene. Na kama kukuenzi likuenzi ukweli wachanseme. Saivi moyo wangu mimi umeganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Wenenda misitaki tena. Moyo wangu mimi umesha niganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Wenenda misitaki tena. Kusema kweli ni kwambie tu. Ah, I miss you. Japo mengi umenifanyia. Ah, you broke my heart, but I miss you.
Nakumisi sana mpenzi.
I need you. Nakumisi sana mpenzi.
Naitwa Richie, nafanya interview ni kigift wa se.
Aha. Sasa mbona haukuwa loyal. Umenifanya mina lia solo. Umenivunja vunja moyo. Umenifanya kibogoyo sisemi. Asante kwa kuniumiza. Asante kwa kunitenda. Asante kwa kuniumiza. Asante kwa kunitenda. Saidi moyo wangu mimi umeganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Wenenda misitaki tena. Moyo wangu mimi umesha niganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Wenenda misitaki tena. Kusama kweli ni kwambie tu. Ah, I miss you. Japo mengi umenifanyia. Ah, I need you. You broke my heart, but I miss you.
Nakumisi sana mpenzi.
Ah, I need you. Nakumisi sana mpenzi.